He found a couple of them, five gentlemen and children. And that's what they say, it's what they did. Yeah, and I found out. I got a bag of Cheeto on a left side of the hand bag machine. He just a job knife or something. I got it. Really, it's what they did. Could even lose the skin. And they needed children. I put them in there, cut the head. So I'm not sure I said, I mean, I don't have any children. And the kid did not. And I kind of live with him. It really grew in. You know, actually grew in. Kid did not. Well, he went out and played a
sugan yihiin iyo meelaha ay ku hareen iyo cadadkooda maxaa noo sheegi kartaa?
meelaha hadda ay ku doonmanayaan waxaa ka mid a meesha ay joogo hore ujoogeen oo udhexaysay aagaas madaxweyne ku ormaday laakiin aagaa udhexaysay galbeedka meelaa xeelahaasa fada yarna waxay ku dumaalasanayaan meelaha iyaguna ka shaqaysa garaac iyo udhexaysa garaac dhexdoodamadanayaan hadda meel hareya iyaga dhinac walba laga jooga marka xumo badan baa ka daaday waxaana filayaa inay noqon doonto cashar aan marda kale isku soo halay intiga in videoda kaliya lagu soo diro.
Waa gartay marka howlgalkan baaxadda leh ee qaaday Puntland goorma aad leedihiin waa la soo gabagabaynayaa oo al-shabaab waa laga sifayn doonaa deegaanada Puntland?
Waa gabagabo shacabka Puntland waxa leeyahay runtii waad ku maaragtay waad ku seexan kartaa cashinka dowladda qaaday tilaabada